senantolantakunda cɛmaniw minw si ma tɛmɛ san 17 kan minw bɛ ifɔ ako fɔ o ɲɔgɔndanw bɛ senna u daminɛna kunu tarata ɔktɔbru kalo ni tilemɔni fila san 2024 dakar senegali jamana kan kan idisɛti nata ɲɛbila ɲɔgɔndanw don mali senantolantana denmisɛnw bɛ don tulon na bi arabadonya yi na ni nɛgɛ ɲɛ 16 dana gosira mali ni sierra leone bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunu tarata kurulumu kale ɲɔgɔndan kɛnɛ kan senegali jatigi ye sebaaya sɔrɔ liberiya kan senegali cilu fila liberiya cilu kelen ni turunuwa ye kun cɛra jamana fɔlɔ fila minw mana se ɲɛfɛ olu de bena ifɔa a jɔyɔrɔ fa kan idisɛti nata kɛnɛ kan min tanyɔrɔ m'a fɔ fɔlɔ kafu fɛ dakar kɛnɛ kan jamana wolonfila don segi cɛma minw be ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ɲi kɛnɛ kan ka da kan kelen senbɔra a la ka sababuya kɛ ale ka senantolantana caaman sisan tɛmɛna san 17 kan o ye lagine konakiri de ye jamana minw be ye gurupu a kɔnɔna na senegali jatigi liberiya ani gambi gurupu b kɔnɔna na mali sierra leone moritani ani gine bisawo k'a kuncɛ kunnafoniyaw na sira wɛrɛ fɛ muso senantolantana mɔgɔ kɛmɛ boɲɔnko ka bɔ jamana mɔgɔ ni nanina olu y'a laɲini fifa diɲɛ kuru kara senantolanta ɲɛmayaso fɛ ko a ka ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw dabila ni arabi saudite cakɛda ye min tɔgɔ aramko ka da kan u ka fɔla arabi saudite jamana kan hadamadenya jositariyaw tɛ ka labato ye laseli don min kɛra sɛbɛ ye ka lase fifa ɲɛmaba diyani infantino ma senantolantamuso nunu ka fɔla bolodi ɲɔgɔnma fifa ni arabi saudite aramko ni ɲɔgɔn cɛ dalakɔrɔbɔli don ka ɲɛsin muso senantolanta ma bolodi ɲɔgɔnma ɲi tɛgɛ nɔ bilara san 2023 aramko fɛ o ye cakɛda ye min sɔrɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la 98 kunkan fɛn bɛɛ arabi saudite jamana de bolo fifa ni aramko ka bolodi ɲɔgɔnma ɲi bɛ to senna fɔ san 2027 n'i b'a dɔn ko waati kɔnɔna na kubu jumɔn fila bena tan cɛ kɔrɔbalenw ta san 2026 ani musow ta san 2027 muso senantolantana mɔgɔ kɛmɛ ninnu y'a yira ko bolodi ɲɔgɔnma ɲi aramko ni fifa ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra de ka mɔgɔw laɲinɛ arabi saudite ka jusariya batobaliya de kɔ o de la u y'a laɲini fifa fɛ ko ka baara kɛ ni cakɛdaw ye minw bɛ damakɛɲɛbaliya kɔn ani minw bɛ jusariyaw don bala muso senantolantana minw y'o tɛgɛnɔ bila sɛbɛ ɲi na min lasera fifa ɲɛmaba ma olu la bekeyi sawerbrun etats-uni jalatigi kɔrɔ ani kanada jalatigi jesi fleming elena linari ka bɔ itali ka fara doris bacik ka bɔ kroasi muso senantolantana mɔgɔ kɛmɛ ninnu y'a laɲini tuguni ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnɛ ka siri sen kan olu bena ye min kɔnɔna na walasa fifa ka bolodi ɲɔgɔnma nataw ka lajɛ diɲɛma jolen na fifa ka kumalasela dɔ ye kunnafonidi gafe afp jaabi k'a yira ko bolodi ɲɔgɔnma ɲi fifa ni aramko ni ɲɔgɔn cɛ koɲuman don kumalasela ɲi ka fɔla nafolo min bɛ sɔrɔ bolodi ɲɔgɔnma ɲi kɔnɔna na a bɛ don farikolo ɲɛnajɛ de yiriwali de hukumu kɔnɔ ɲinama kɛ muso senantolantan kɔ fifa ka fɔla kubu jumɔn 2023 min bɛ muso senantolantan ko fɔ a sɔrɔ caaman donna o sira fɛ ani fana bolodi ɲɔgɔnma ɲi bɛ to senna k'a daminɛ san 2023 ka taa bila san 2027 la muso senantolantan bena dɛmɛ o ɲɛfɔliw bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw dusu be ka bɔ ka taa fɛ barisabu u bolo ni bolodi ɲɔgɔnma ɲi bena fifa tɔgɔ tiɲɛ ka taa fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawure kalaseli don